Nikki on this side. Attention, tashaka kukuona penzi na vyejo witinda ndakwifuza umbera mushya buruko mubona bamba ni misa ni nisegon bera bahita mu nazigera nicuza will be my no mwijima nyenyeri murika kubera umugisha erega from now I'm on your side. Uberu mujisha. Mujimu shaka jirao. Baby, baby, nubuwaza. Te amo. Niwo umaza. Te amo. Baby, baby, nubuwaza. Jirao. Hasigaye kuvuga uburyo nyuzubiza naga Yesu umuwa santi mazangu niyo nasudahari misabira mungu nsaba icyo nafise nzakibona will be my no mwijima nyenyeri murika kubera umugisha urizo uyu mutima from now I'm on your side. Mujisha, mujisha.